leke obulamu bwange kwe butambulira mutima gwange kwe kukubira birowoozo byange biri mwoyo tewali n'omu wali munchaya kubanga nalonda nze ne mmala babugamba muwakajanja abeesisaako tabafaako ate nga nze ne bwe bayogera ebingi bitya mwoyo kwe nnyira wataba nze siya sinywa kumulesa abawala banji abamuli obwongo nga bulijabeeyo teyerabira teowejendi babugamba muwakajanja abeesisaako tabafaako ate nga nze ne bwe bayogera ebingi bitya mwoyo kwe nnyira wataba nze siya sinywa lindalindako lajja kasaba butonzi atuwalirire
Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Kong in the mix.
Tu se kumpeta.